Halella Ambof Burayutra Watame Kesa at Dibilisuma Oromo, Arka Kabajeri Kajelch, Commissioner Police Oromea at Dibilisuma Oromo, Mo Kundresiasa Kesa Nut Ibud of Sababa Umeme, Jechuran, Halejra, Mukhtar Jamal Tugabasi.
Commissioning policy oromia tate tibakana burrayu fi ambotita en welkabate ibsa kennen akkabek setti kampilen kunnin amni welfakatan kan harka kessa qabuta odubatan tate jumata derbe burrayuti dukasa banamen ittigafatama bulchin safi negenna magaletti lubbu galafachun tamot sadi madese kan guya kalessa ambotti hirmatota degersa party badadinati fi momme ministerota abiy ahmedif bahani irratti derbame namota digdami sagal madese Kayon isato kojadu, commissionary commissioni policy oromia, arar samar dasa.
Abotiango, namota ojimo ojetan, yekumsa viyakalat jeyono gochudaf, yekumsa gegesudaf, gocha shaneti, shanetu rawate, shanen kanarawate, sa nakikam rasa boda, ono awasatin, pidea awasatin, tarkasi futane, ajisne jete, ipsa venatani. Gochima gocha shaneti oji shoror kesumati kaumse sanetis ya shoror kesuda ummata tasgabbi owdachu
tatale wal fakkato tibakana mulatatinin jiranin wal qabate bbc wajin gafif debi kantaisen ittanani tamajor shumi raya ittisabiya general branu julla qamni hidate bosone jiruti fi addibilisumma oromo nagahan qabsa hajade biye kesajiru walitti hidata akka qaban mallattoleen mul'ataatiniin jira jedhu commissioner araarsaalleen taanaan waan wal fakkaataa kaasu addibilisummaa oromoo gamasaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kaan miidhaa geesseen wal qabatee balaaleffatee ibsa baaseetiniin jira dhimma kanaan wal qabatee raadiyoon sagalee ameerikaa kan dubbise miseensi shanee gumii addibilisummaa oromoo obbo mikaa'el booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'e barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Burayuti rawatan isana balalefachu daf sababan sati sajecha kanati namtokke ratti kondala motumma hatau namadun fa hatau kan abasiyasa hatau namtokke ratti okani murna gare murtai tokko ratti qiyafatani isa kararra maqsud an format biye kana finufu format wali galati hundumtu yo hojjete qofa gara formata gara naga gara dobar bannu sanatti deenu dandeenya yaada jedhu jennu adda bilisummaa oromoo ifa gochuudha keeknita
taate kanaan wal qabateemmoo kan himatamee garee abaa oshanee kan jedhuudha eenyu qaamni kun kan jedhu raadiyoo sagalee ameerikaarraa komishinii poolisii oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruu fi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa inni gama biraammoo Itamaajor Shuumiin raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juullaallee qaamni hidhatee bosona jiruu fi adda bilisummaa oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira dubbii kan akkamitti ilaaltan isin.
Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin kana yeroo adda addaatti irra deebinee ifa goone irraa. Ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti bahee dubbatameedha. Yeroo adda addaatti nuti jennoo keenyaaf bifa garaagaraatiin ifa goodeerra kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniiti akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'uu ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turre irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona. Ka isaan humna kana bosonatti hambisaniif as ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa. Kanaaf nutti harkisuu barbaadu. Kanaaf kijiba uumuu barbaadu. Nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufu hojii nuti hojjechaa jirru gufachiisanii aangoorra qawweedhaan humnaan turuudhaaf shira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha.
Taatee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiniin namoota 29 madeesse jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiniin yaaluu isaa hospitaalli Amboo beekseetiniin jira. Hospitaala Riifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti Medikaal Daayireektarii kan ta'an Dr. gompa moti midalen takabelle heddu hammata ta udabu sadubatu
kalesa nubira kanufani namota torbada e namonne torban sun midakama salpa wanta jeda muda kama san gai tanana la nam wala guddada midame nubratti ci senjiru ndi saniyu road masana yala getani gara mana saniti debiyan jechu
midan kuni wa mali takabe sinitti fakkata
midansa jechun bombi fakkata tarewan irakam fakkata bakka bakka dadda tutuke be gogasa anira namonis kanisani matani bombi tu nutdu kayani kaninni mullatu simmo madan bombir man umma mera kaninni fakkata
jechu nama digdami sagal tu wolu magalami dame ture jedama namonni kundi hospitala ke sanin dufne jechu da
hospitala magala lenjira bufanni fayalle na no sanajira wante kaniru yote male numbira kanufani polisi da kampiderfe nama torbada nam torbanu dira da nufani yala battal margatani gara mana saanti kan debani ne bala qama sasalpa da male kan mugitte namni akkaci sufore wante de sinjiru
motumman olantumma sera kabacisi sudaf yomi yu cala cimetinin hujje ta kan jiran commissioner commissioni policy oromia commissioner ararsa mardasa tate ambotti ta enna namonni jaha shakkamani kan to anna jala olan yotau namota 17 shakkamani to hata man jadan kesa namonni sadi gocha kana rawwachu sani mallattole arganne jirre jadan gabasa sagale america muktar jamal finfinne ra